U number 10, batichikeleza ubheke iskipper. 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 U number 10, batichikeleza
Kawawani, but to skip in one of us in one as a class. The dead guest is a toilet on this block. kungathenga siyisamsuri uzokhwanga amakamera ayitheni isikikimfwane izinja for the best hayemikhobi ngasegcwala ukhefyeni izinja emkhonti khala wena ma ahidi mob bathi mntwana khakobani kusethu isikikimfwane abathi mntwana aseklasi tetela igest uzogcwala ngalesibane kungathenga siyisamsuri. Number 10, but you can't live out. Oh, baby, skip out.